kulumela phansi angisakwazi nokuzithemba gilela mohala anginamuntu ongamtshela kodwa kunohlakana lihagisa home ngesabo ngizocupheka senda noma nginangimile ngiyabeza wathi yosebenza kanti wena othembe mina suha wena uyohubereka mhlobo wami mhlobo wami ngikhulumela phansi angisakwazi nokuzithemba gilela mohala anginamuntu ongamtshela kodwa Pela matuze Zaso chabula Ngibe hefi patuke Emoyen Kwa minya Iyonele Nyikuli Mbusisiu Nyakje